them.
Mwana wa bula umnyama.
Showtime.
Back to the way.
Exclusive from zamup.co.
Must. Before kumpingula mwateka nyako mwaipusha. Chadisha ni awasha, ni nani wa mukusha. Although you 8 meter mwanga fopo evini. Nolo wanu bamulenda sanga Stevini. Mwalimpata feno ishiba bagi roundi. Fingi mpita mubabe fiaba bagi roundi. Dimwa ichafe sana fio uchushe wankusha. Mumano fonto tunkanya na weku na kusha. Nafumo kutadi uko kushaba nobutala. Imi akasha iche bati mumano wa mudala. Kalami pepe la madangerous player. Afia nobody apa nafika I swear. They talk too much ika efintu na wachita. Moe special inga na wapalia na wapita. Biza manekativu na wokwa chite wakulu. Fimonga na bishamo fioke disu meskulu. Before you judge me mwachita kodisechi. You have a properly zone before you hate it. They don't know what I'm going through. You don't know for na pita mwefikudu. They don't know.
You don't know.
They don't know. Fide ku background.
They don't know.
You don't know.
They don't know.
My background.
They don't know.
Fide ku background. You don't know. Ganebo na fumina kui.
They don't know.
Fiaba ku background. You don't know. Fide apa fia fumina kui. Mpita mwapa yela nda sama neozi. Idose nda chede lambu kama hedi beozi. Gana fiwa manaseka kumontote la kofi. Thani ukula mpepele la file kose la kofi. Limumule pishamo afumina kuisa. Ngapa afikoke ata mpile luisa. Tete fichitika pashaba sacrifice. Ninjingisha mo sana remi make a price. Levels X5 Riches Master.